studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gani kante to pogi jande ga fadu hala mamadou sama seku jamwal sakrabe hedibe altner hande fudata kawrtal chapade to toba la fedde csa to kaytour na yela pelatini be be yum gollo mbel e gulgul latono maliko be fufu sababu be de andude ko mbel no fevril ko tonga letal kuru algendo kajabe lam gosi mbien le region tumbutu ngoyti ketti dalan jam le ngalurande he jonte kewde hande ko jamarande na wondi e kado tidda la mer o wadi noddango fewde e jon en anyaaji lubbube kenyen woni ko men karuta la finato lulingal la festival o ko bonya timi bamako do ngal la latike sababu sinuji kewdi njewtida do heftagol jam ngal sawmini dun wurtingol dendiragu di ngundi sembe kabaru jamen hande bete altenere noga e jenelur morsitan de 2021 bismillah sakrabe Botu chapan nay tatobo men fedde CSA fuddan altenere hande noga e jene lewru mars to kayton e wi pelle cini bebe to tondral hakilaji ngadete men do tobbe kewde hono yawtagul nuwile goldirde lamude keddan ko benen Fatiha Yatara e do fostango Umar Waygalu
kawrtal chapan nay wal e tatobal fedde hande jokkitade kaldale e kawrangal wadan to kayto dum wadali nyaloma goto gede cinnide kaldale e kawrangal leedi medini ngaran halde do tobbe kewde yoga halaji mabbe dum fu waran yo wadde golleji DDR no gedde fu kandakire noko goto lantete kaborde mudde fandoke golleji tagal mududube ngaram be kala hono do bele be kani wotirle no koyde mudde ko nayri bangal projet ngaji dirwinoji nokkule de kawtal jabbino ngal wadi le ngal lure kidal ndele 10 lewru fevrier jabbino ndu gede tinnide kaldale kawrangal bi ko ni fana mudu fa jewte yelono jamarnde fani wotirle hen koyde mudun yella yimbelbe fan pamno kaldale kawrangal wordi micciteden wiide o do botan wondi e wadde wakande halaji kewdo gondi e wadde leedi meden di nonuude seriyaji kani jewtere de kanye woteji kandi wadde le leedi meden di
sakra ma tutu takulay modo dukka baro jamen bangal la bembe am Facebook ay do Twitter to tumnya ton holtama wiide gendarme goto warama mobile gotel sumi kake ben goddi dun naba ma tiagal hebugol le do poste gendarme en manjakui nyande aswere noga jid lewru mosi tan 2020 le kabaruji hebti ben le kabaruji habti be holtama wiide jo en kabor be da jilli non ben ben nanobe lumobe e wi kabaruji ton habti be nelabe yaade tumbe dun ngara fi tiagal fana fa tiagal leruji didi hebugol fa hande le kabaruji jonte seden tiagal ko ben yopita ben samin do lamu ben le ko jabbi Amadou Aya Sanogo yidi e yimbe ben e yibbe mobe e le ko bami hala o wadi noddango ben faaba larme mali o do imadara general Amadou Aya sawbini halaji kewdi e hakillo dunke en kabaru ben denagu hewbe o do mo yidi tan holitinde o mo wawi faabade fa hande ben larme mali ben mo jogi dun nafa fewde e larme mali ben wana fi tewtude lamu e wattu hitande 2022 danna konko alitun kara mbiyan horejo gullirde humaninde e jandeji jogol denagul sahil ngil ko hanni Umar Waygalu du fostango alcisse
ko tawtete yaltugol konko general Aya Sanogo gonni woni hono anni wadde fo batto bibe linji hono watta fa yimbe hala hala mako hono o watta fa o yeggintina yimbe duubi di wadde kasotu hono dido halaji ana wawi famirede wiide konko Aya Sanogo o kolitiddo horebe militaire be wiide mo yidi hokkede darne hakkune mabbe de margal leejini hono goldo yaltugol konko general Amadou Aya Sanogo timmode mudum mona fay huna so wana holitidde horebe lam hakkundere o wiide darne mako nafa mako ana mawni sanne le leedi malindi uri fu le armee leedi malindi Sanogo le datol gol woni gol ana wawi famede wiide o jiddo narde laataade horejo leejini le wuteji ngarodi fa wada 2022
bangal tidalaji jamto gosi ton ana wara jonte kewde hande ko jamare nde ben na woyto e wi mer o ngalure gosi e kanye gure tinakof e dew fuf na joggi kado tidalla Musa Ag Almuner holiti wiide o tewti mballaji yimbe barkan gonbe ton e kanye dun no hejabe lambe e wi mako yimbe le ben jogabe kay pudi jati nawtaraden jam tundi dam mayongo keddan na ko heben en ko kanko Musa Ag Almuner mer commune gosi hokki hanni e telephone la Laisha Ag Walet Info ben do fostango alcisse
wala fuko waiti e bangal rafi hebugo ndiyam gosido yimbe be jati fuddi yogoyde ndiyam fettongo pulli di fu fuddi yorde yimbe le kasindin be ndiyam ana heewi njarnobe dabaaji yimbe le uube le kreduji goddi ngombe le kredi kreduji tinakof deo ngombe le commune kutugu kanyum endo ana le commune o min kebay fa hande ko min tawtata min gadi batakiji di mineldi nukule fa heewi min gadi noddamo fewde force barkan gondo le nukku o yalla ana wallami sabi kanko omuya kumi kasindini mudunko mi windi bataki mon leldumi hore jo barkan kando yittinde dum hore maifu e quality wi de be ngara e mu inana men ulli nay jonka min domobe hono kedde de latirto
ele mbien tongade fede internet society mali hakunde unyaji tati unyaji jegom kalisi fa ngoni be malinkobe hewbe nawtorto les réseaux sociaux ngaji di nyande alkam sare nyan mbien jabidande woni ko fede de humpiti donno to bibliothèque nationale mbien ndenno to ndedo tongade hitande 2020 gohberde mbien do alhali réseaux sociaux ngaji leedi mali lugaji mudun ngadama les régions ngaji jetti di e kanyedun ngalure bamako kadan ko ben Moussa Issoufou Maiga e tout fasango Ali Cissé e Oumar Waygalou
kanko ministre kumanido yuttingol kabaruji leleede amendi o holiti wiide yimbe be ana nawtorono yabbitiri beme ande hande de honon wattugol video ngaji soldats en kidibe e basio kanko Amadou Touré o holiti wiide beme ande hande de ana han nawtorede no mujjiri
so soldats en meden be chamile woldeji yimbe lebe fu dokkan di do kabaruji tawene be ngala yamiroro hokkude dum be beedan imminde hakkilaji jamarnde be beeda bonnude golle o tan
aggravé la situation
dum etawa da mudum fu luga gongol ka holiti wiide temdere fu chapan jeego e jeenay ka holiti wiide ana andani kutteje gonde e nawtorade beme ande hande ni lamino fedde internet society ka holiti wiide suka be ka ngana nawtortobe beme ande hande de no mujjiri bakari kuyati lamido fedde isok mali
les réseaux sociaux
les beme ande be hono ko hani nafude ko suka be nawtorta ko dun sa wiibe be jobono be kani jengire ton be mbiyam be baawa ka baawi yobude no be kani wadde connexion katiji bamte ujnaaji tati wattu jono mi don gonde famide jamare de no beme ande de ngorri
les réseaux sociaux
luka gongol nokule sapo itati de region ngaji jeddi le leede malini wada ko buri yimbe la ujnaaji jeego o wodan no
alan kenya noga jitt lur marsi tande 2021 woni ko kartal ogo bojan men natimi bamako do e le yontere ngal do kartal finata walati ke sababu sinuji mali di njida njewtida e bi landini be festival o ben sambini gondal e jahawtagul jam ben hakunde di do sinuji jambereji kewdi hono dindiragu ben njirwitun kadano kewen an kanko muda Issoufou Maiga ben do festango Oumar Waygalou e Ali Cissé
festival ogo bojan so yoga e habe fulbe njiji ton keddo hetana mbayindiro hono goto bedo habe kolitindo wiide pullo goto yoppi nay mudu nadde e gesa mudun
eh amadi vient ici
eh amadi warga bete hande mi yi nay mali gesa eh korga a fuddi halaji maadi kasandi han to wana gesa ma to e laddi bangi goddo kanda nabirde nay maadi to wonto hudo hebete mi wadi nungo o fu mi de rema gesa anka haye tiagal hande fatinde ma do anon fulbe ngala fay nuku ada andi wajibi kina naydi hokke ko nyam ay hore wana nyamo so min tawondir do kasin mi haltana ya mauna o yaho tewte fa galle
kambe lanni be odo boto be bi ko ni fana mudu fa jewto yalla hono fina tawa gede de fani famirede ton kedde mo kanko Amassa Goudougno kanko lami landimbe gal do kawrital
le festival
ogobanya ana darna ngini songonga ana yirwa nongon jirgol hakune kreduji di ana wadda joddogol so halda hakune yimbe joddogol so halda hakune yimbe ana wawi yirwinde kulleji fina tawa yontere de latige yontere nongon jirgol hakune kreduji di hunde wotere ko mi bawi hollude aduna fu hande woni fina tawa ami tiddinen dum
le ngaldo kawrital yimbe le ujinaji gondi e yade ton yurobe le jaylini le leddi malindi fal gonde ambiente dun
ele kabaruji nyaw covid-19 ala mbien noga jetleru mars kambe hejabe mer ardibe cellal leedindi holti wiide nyawbe chapande jen en jotton beedi ken noga dido chamtanama tato iwi hen den so arado beeda ma ko wudi ko dum fuf yo mbien wakat jooda um nyaan jeno um temer en jetto chapande jeddo e go mbien dum woni yimbele jogibe nyawbe mbien chamtanabe yugna jengomo e temer en jeddo e chapande en jetto en joyo kambe iwobe yo temer tato e chapande jeddo e jeno den bang gal yewtere meden acti covid kedan ko benen mumuna to sendebu e du fosan konko Oumar Waygalou
Noga e joy lewru marsa hitane 2020 holitama wiide nyaw coronavirus ana yimbe dido dubi goto ciagal muna bibbe leedi mali hewbe kolaaki nyaw o tawenen do gonden joni adadu be dogotoro en koliti ana mun ana heewi bangal muna humani be kabaru cennan ana darda e kala bibbe leedi mali be tabbo dabareji cennan kolitaadi Oumar Waygalou ana famina men do majuna do hejo acti covid hande
hitane ciagal ko nyaw coronavirus soya leledi malindi do bamako do jamarde hakkilaji mudan pecci so wobbe koliti wiide ana koli nyaw wana wodi wobbe do koliti wiide kolaake la nyaw o ngonga yimbe lebe min jidle ngalure bamako de wobbe be koliti wiide nyaw o yomo wana ngonga wobbe do koliti de feso mo wodi no wularde wori leledi meden di nyaw o wa hebude sembe sabi de so bami fa hebi 30 degree fur do degree ji chapantati geji nyaw o mbatan be bi dun ne nangeji kon leledi malindi an jappi ton wobbe mabbe do koliti wiide ana koli nyaw wana wodi jati jama o tinno wattana hore mudun hakkile neddo arande mo nyaw o yey mudun leledi malindi mo nodire ina mayga o winyalo mo hande no o mo welti bange goddo do o mo metta o do jodi leledi france ndi o wadi noddango fewde yimbe wonbe leledi malindi tinno ndewa dati mbiadi yalla lañu gol nyaw o ana dala o holiti de fa hande nyaw wana wondi e wadde kasaraji li adna rundu fu yimbe le hobe gonde heddad le odo nyaw o wi kanko hor makko hebi no dun yodun gonga non ka wattu jono mo yettalando nyaw o hebi o daddi e mudum o wi dati mbiya di tan kan nangere fa neddo rentono odo nyaw wori fedde humnide habude nyaw coronavirus o leliti meden di koliti dati kewdi kan yeltinede nyalawma hande no le dido dati be bi jamande tinno woddindiro watta maskiji mudun wakkati furdo tawre di hel hydroalcoolique ko hani succirde juude mudun tagal mudun be beedile hen wiide pese kande wadde leliti meden di babde ko nyaw o nati leliti meden di yottade noga e joy lewru marsi tan 2020 hebe nyaw o yimbele ujnaaji jeenayom e temede jeegom e chapande nayom en jaddon santanaabe yimbele ujnaaji jeegom e temede jaddom e sappo en jaddon heddibe le hembe yimbele temede tata e chapande jaddom en jeeyon
hettine joni lamdi keddotobe menna jokka hen jababu professeur Dawda Kassou Menta o dukke ande nyaw covid-19 le leydi Mali
Jamwali professeur nangorde bafe de ana wawi waytide neddo nyaw covid-19 on
covid-19
ah wey le poignet de
ngonga ke nyaw on wawi heddade nangorde bafe de fayeto leer ngay tati ko yimbe be memo tadi saatu fuko ana wawi lata sababu waytide neddo nyaw coronavirus o
tia professeur menta yu dotimata hejo hande tiabu e kala homon e hettinade dun oro bawi hettintinde hejo go do bembe men na facebook na dun nodde mere mere e viamo 37320 Allah holle nyende wonde
Sijo Tamani de Faba Muya gouvernement Lady Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union Européenne
sak gam sangare mbirle kabar jom le rezo ngaydi am jan to masina ton holtama wide ben dawrude tidalaji yimbe mona pa bugu wonno fanda batu nyande noga jidlur mas hitande 2020 hakunde hajabe lamu e pelle gonde le commune o jodo halaji di nam ben jogi nan jogi non do tidalaji hakunde gube didi do sonkobe e suba gollo hajabe en hanbe natude e le pelle humanide ben humanide wayde inde naguli nuko sinin gollo talkurundu ben hakunde dido ben dedo pelle de sartama nyalade go e didi lewru avril to monope bugu hd golirde dewral woni landininde galdo kawrdal dum timinta kabaruji amen hande en ben michindran bawi sate fufum putade ben do bemal amen 3w.jotamanim.org madu noddon via mo 37320 do sede yotere meden magazine